Tukomo mochuka kwa mbili mbale demos. Tukoto vano ndikoko ndo wa kutiti vano mawa uno. Tukumba maomboni o sabu ino awa, ochokila kwa andu habu ino awa. Tukoto vano ifetu kudali la kuti mulungu, apikiliza kukala ndi ife, ndi kuti dalisa ife. Tukumbano usiku uno, ine ndamba kuti ine, mwoti ndi angule usiku uno, ambuyaga lola. Tukumbo ine, ndina mufusa mbale shakariani. Mpindi pangono zoka zapitazo, mendinati sopano, msati mchite manyazi, ine ndi kuziwa ife, tieni la kuti tichoke pano, maleve ni koloko. Jipo ine ndi mangotaya kumzere la konse kwa ndawi, pamene ine ndi fika pano. Izo zikone kangati konse ife ti matero, ife ti mamvere la yuwa mati, mamini tawiri, mamini tatatu kapena. Mbale smithi ino mkutiwa. Sizovu utakuti uchite mu mamini tawiri kapena atatu. Jipo ine ndi kutiwa momo izo ziriri. Jipo ine ndi mamvela chisoni. Ndi aliense. Kuma ife tili mu mbado wa nhawi. Momo ife tili. Ife tukupita ku umuyaya. Kuma ife tili tsopano mu nhawi. Jipo ine ndi nati mbale Dimas. Pangono poka nhawi sana kwane. Sari muchite manyazi. Pongo ndikoka ine. Pajekete ndipo ine. Ndidziwa kuti ndi nthawi yoti ndiime. Tsopano ngati ine sindifika potsiriza, ine ndidzasiriza usiku uno. Chotero ngati ine nditero chabwino, ine ndili ndi mutu watsopano usiku uno. Tsopano basi ife tisanati tsegule buku, tiyeni ife tiyankhule kwa olemba ndi mitu yathu yoweramitsidwa. Tikondedwa Atate akumwamba, ife tikukuthokozani inu mawa uno chifukwa cha kusonkhana uku. Chifukwa cha zomwe ife tamva kale. Ngati ife tidati tingopereka mayamiko tsopano Ambuye. Ife tikanati timverere kuti zinali bwino kukhala tili pano. Chotero ine ndikupemphera kuti inu mupitirize ngati zili zabwino pamaso panu. Ndipo mupitirize kukhala ndi ife ndi kutithandiza ife. Ndipo tsopano ife tadzisonkhanitsa tokha mozungulira mawu. Pamene ife tasonkhana kuzungulira mchiyanjano chawina ndi mzake kumva maomboni azomwe inu mwatichitira ife. Tsopano tiloleni ife tibwelere mu mawu tikupeza komwe zonse izi tikuchokerako. Ndiye ito chikanakhala chili chitsimikiziro chazomwe ife tikumverera ndi kuziona zikuchitika lero. Perekani zinthu izi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano monga monga wantchito wake, ine ndine wokakamizirira kuthenga. Ndipo ine nthawi zina ndakhala wosamvetsedwa kwambiri mu nthawi zambuyo, ndipo mwina zizitero nthawi zonse. Koma ine simanena zinthu nthawi zina kuti ndikhale ndi nkhale wosiyana. Ine ndimanena izo kuti ndikhale woona mtima. Ndipo ine ndimakonda kunena zomwe ine ndikuganiza kuti ndizolondola. Aliyense alinawo ufulu pa zinthu izo kuti afotokoze lingaliro lake lomwe. Ndipo chifukwa ine ndili pakati panu. Ndipo mbale Shakariani amayankhula za makadi apemphero mu mizere ya pemphero kuona chomwe mzimu woyera. Tsopano iye sananene izo pa za ine. Izo ndi za mzimu woyera chifukwa ine sindingakhoze kumachita zinthu zimenezo. Aliyense akudziwa kuti ine sindingakhoze kuzichita. Koma iyo ndi mbali yaing'ono zomwe inu mukuziona pano. Inu mukanayenera kumakhalapo kunja kumalo wena ndikuona momwe iye amaneneratu zinthu. Ndipo ine zinthu zomwe ziti zichitike ndizo izi zangokhala. Inu ndinu omwe mumazichita izo. Inu omwe mumamukhulupirira Mulungu. Ndiyeno ngati inu simukhulupirira Mulungu, kumbukirani iye amakuzani inu choncho omwe pano pa msanja. Ndipo ngati inu muli muthimo, iye amakuzani inu chomwecho. Ndi zinthu zomwe inu mazichita ndi zomwe simumayenera kuzichita, iye amakuzani inu chomwecho. Izo sizimakhala kokha zomwe iwo amayika pakhadi la pemphero. Iwo akhoza kuyika pakhadi lawo la pemphero. Iwo sangati anene apo iwo atakhala wochimwa. Ndipo mkazi uyu ali woti amakhala ndi mwamuna wolakwika kapena zina zotero. Ndipo iwo sakanakaziyike izo pakhadi la pemphero. Koma mzimu woyera umazipeza izo muli monse. Mwaona? Mwaona? Ndipo chotero ndi apo umo. Tsopano momwe gawo la uzimu abwenzi. Ndipo ine ndikunena izi molemekeza chifukwa pakidambira ife pano mawa uno gulu la pang'ono chabe. Izo zimandidodometsa ine mpaka izo Zimandi pangisa ine manjenje kwambiri. Ine ndi mango mbele langati. Ifule ndawi zina. Ngoba mene ine ndi kala pansi pamalo. Kumbali ya pili kumene ine ndi makalako gaula likulu. La ndawi kumeneko. Kulandira kutokela kwa Mulungu. Bwela musi ndi kutapeleka kwa anthu. Mene iye anapeleka kwa ine. Ngo ine. Ine sindi mafuna kuti ndikhale wosiyana ndi wanthu. Komabe kuti ndikhale woona mtima. Ine ndiyenera kuti ndikhale woona mtima ndi Mulungu. Maona kwa utenga. Ngotsopano ife tili ambuya kalola. Ife tikukonzekera kuti titokepo nthawi yomwe ino ulendo wakutsidya la nyanja. Masiku pang'ono chabe. Ndi ngati choti chikhale chifuniro cha Ambuye. Ine ndikuti kupempha mapemphero anu. Ndinu abwino kwambiri. Ine ndikamba kuyankhula. Ine ndimangoyiwala zonse za nthawi. Monga tonse ife. Koma kwa mbale Shakarian. Atumika abwino awa pano pa nsanja ndi kunja uko. Nonse ino abwenzi kwa Yesu Khristu. Ine ndikukulonjerani inu mu dzina lake. Monga wachibale mzanu ndinu. Mantanda kwa Mulungu. Pokhala abale ndi alongo. Ine ndikufuna kuti nditembenuzire mawawuno mulemba. Uko mbuku la Agalatia. Ambuya kalola. Ine ndikukumba kuti ndiwerenge lemba. Tsopano usiku watha. Ndikumvetsera utenga umene unabwera. Chokera kwa mbale watu otumikira pano pa nsanja. Iye anayankhula mu malilime. Bredesen. Mbale Bredesen. Munthu wabwino kwambiri. Ine. Kuona izi ndi umbuli wanga mu maphunziro kupelera kwanga kwa kumvetsa kwa mawu. Yeno podziwa kuti utenga uliwoona ndikumuona munthu wotero wonga yemwe anali pagulu lija usiku wina atayimapo ndipo uyo akhoza kukwaniritsa za mtundu wa luntha izo. Lomwe inasangakhoze kumachita chomwe Ambuye anandiyitanira ine kuti ndizichita. Ine sindingakhoze kuchita zimene Ambuye anawayitanira iwo kuti azichita. Koma ife pogwira ntchito limodzi. Ine ndikutsimikiza ife tikhoza kuwutengera uthenga konse. Ngati ife titi tizingokhala pamaso pa Mulungu. Ndipo pamene iye anapereka umboni pano usiku watha. Ndipo mzimu woyera unayankhula mu malilime. Ndipo wina kunja mwamvetsera. Ine nthawi zonse ndimadziwa kuti zilemekeza izo. Chifukwa ine ndikumvetsa mwa Baibulo. Uwo ndi mzimu wa Mulungu ukubweretsa china chake kwa ife. Ngo iye anati anayankhula za mvula ya masika. Mvula ya nyundo ndi mvula ya masika. Ngo izo zikundibweretsa ine kuganizo uja. Mbale Bonham anali atangondipatsa ine kaphukusi kakang'ono kokhala ndi macheke mmenemo. Anati iki ndi chopereka chachikondi kwa yochokera kwa anthu. Tsopano iye iwo samayenera kuti achite izo. Maona ine sindinadzere kuno yolinga chimenecho. Koma ine iye iwo anachipereka icho kwa ine. Ndituti pangakhale pali palibe njira yoti nkuchibwezera icho. Ngo ine ndichitenga icho ngati Ambuye alola. Ndikuyesa kuchiyika icho pazoti ndilipire popita kutsidya kwa nyanja. Chifukwa ine sindimathandizidwa palibe zothandizira. Kumene ine ndikupita ndili ngati kachinsinsi kwa mipingo ingandilole ine kuti ndilowemo. Ndipo ine ndikupita umo ngati mlenje chifukwa zili pa Ambuye wanga. Ndipo Ambuye achiyika icho pa mtima wanga kuti ndichite izo. Ndipo ine ndiyenera kuti ndipite mokhala ngati mwa kuchibisa mwaona. Chotero iwo ali nawo malingaliro ang'ono achilendo kumeneko kuti wina aliyense akufuna kuti ine ndisayine khadi loti ine ndigwirizane ndiwo pa chimene iwo amakhulupirira ndikumati gulu lina ili ndilo lakwitsa. Ngo gulu ili likuti iwo andibweretsa ine umo ngati ine ndingati gulu ili ndilo lakwika. Mwaona koma ine sindimakonda izo. Mwaona ife tili. Ine nthawi zonse ndayesera kuti mzima pakati pa wanthu. Kunja kwa mabungwe ndi kusiyana kwawo. Ndi kuitanira kuchimene chimaoneka ngati mzimu wa Mulungu unali kunena. Kulolera mwa abale pano mawa uno. Kuti ife sindife chipembedzo. Ife ndife wana ambanja. Tsopano palibe ayi chipembedzo cha Abraham. Lilipo banja la Abraham. Ndipo ife tonse sitimajoina banja limenelo. Ife timabadwira mu banja limenelo. Ndipo chotero ine. Zimene ine ndikuyesera kuti Ziti imira. Tupambana jamu mwe ine. Ndikudziwira. Tupano mwagrafia 4:27 mpaka 31. Ine ndikukhulupirira ine ndapalemba yapa. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge izi mwankhaniyo. Pakuti kunalembedwa, kondwera iwe chumba, imwe sima bala. Imba ndungu ndikufuula, iwe yemwe sumba kuwawa kwa kubala. Pakuti mbeta ili nao, pana ambiri, kuposa iye yemwe alinaye mwamuna. Tukono ita abale, monga Isaka anali, mpeana alonjezo. Koma monga hapo, iye yemwe anali obadwa mwatupi, ankamuzunza iye yemwe anabadwa mwanzimu. Sakale tometo, izo ziri tsopano. Koma abe, kodi lemba likuti chiyani. Isaire kunja mkazi wa msinga, ndi mwana wake. Pakuti mwana wa mkazi wa msinga, sadzalandira cholowa, ndi mwana wa mkazi wa ufulu. Sotero ndi abale, ife sindife wana ankazi wa msinga, koma awa ufulu. Ambuye ataonjezera madalitso ake tsopano, mawu ake ofunika. Ine ndili ndi zapang'ono, usiku watha polemba zinthu zapang'ono, ndipo izo zinali mwakuti, pamene ine ndinkangokhala ndi msonkhano umodzi pa sabata kwina kwake, ine ndinkakhoza kuwakumbukira malemba awo, momveka basi mu malingaliro wanga, koma tsopano ine nditatha, tsopano monga ine ndimanena, mwanthabwala pang'ono, ine sindimatanthauza kumachita nthabwala pano pa nsanja iyi. Koma nditadusa kale 25 nthawi yachiwiri, ine sindili kumakumbukira monga ine ndinkachitira. Pali ambiri ma, pali mailosi ambiri mgalimoto yakale iyi. Kototero ine sindikumakumbukira izo. Koma pola ngati ine ndikukhoza kumasuntha, ine ndikufuna kuti ndipereke kusuntha kulikonse kulemerero wa iye yemwe anandipulumutsa ine. Tsopano ine poona ndiye mawu uno popenya, mwina izi zikuoneka zachilendo, ndipo mwina kwa malingaliro alunda izo zikhoza kukhala zonse palimodzi zosokonezeka. Koma ndichochitira ndemanga kwa chinthu chomwe ine chinayitanidwira. Ngakhale kanthu kakang'ono kalikonse kali chizindikiro kwa ine. Ine ndimakapenya iko kuona momwe iko kakuyendera. Ndimomwe ine ndimapezera uthenga wanga nthawi zina. Ndipopenya ndikuona momwe mzimu ukusunthira. Ndikuona zomwe ichi chikunena, icho chikunena. Ndipo inu mwandizindikira ine nthawi zambiri sanayambe utumiki wa machiritso, nditayima pa nsanja, pena nditakhala kumbuyo ndikupenya, ine ndikumverera mzimu momwe iwo ukusunthira. Ndipo ndimadziwa kale lomwe lili vuto la munthu amene ali apo. Maona kuziona izo chapa, maona iwe umachitira icho ngakhale iwe usanapite pa nsanja. Nthawi zina ine ndisanabwere ku msonkhano. Nthawi zina ngakhale ndisanabwere kuno monga ku California. Ine ndakhalapo ndiwo omwe ali nane, ndipo nkuti pakakhala pali chinthu china chake chiti chikachitike. Iki chikachitika apa, ndipo iki chikakhala ku musi uku. Iki chidzapita mwanjira iyi. Maona chifukwa izo zili mu mzimu wa Mulungu. Iye ali, iye amadziwa zinthu zonse kuyambira pachiyambi. Maona, ndipo chotero iye ndi mmodzi wa muyayayo. Yeno pozindikira mawa uno, mbale Jewel Rose, mbale wofunika kwambiri ndi mbale kwa tonse ife. Momwe iye anawukira ndipo anawerenga masalimo ake kuona momwe izo zimagwirizanira umo. Monga iye anati, ine ndikufuna kuti ndione mtundu wake wa mbewu imene ikupachikika pa iwe. Usiku watha mzimu unayankhula ndipo unati, ndiza mvula ya masika, mvula ya nyundo ndi ya masika, yonseyo ikusanulirikwira mu masiku otsiriza. Ndipo mawa uno mbewu yomwe yapachikika pa inu. Maona mzimu ukuyankhula, penyani momwe iwo unachitira kupyolera mwa atumiki awa. Ndi zina zotero mawa uno. Chotero ndiye ine ndikutenga phunziro ili. Mbewu sidzalandira cholowa limodzi ndi mankhusu. Iyo ndi nkhani yachilendo kwambiri. Koma mbewu sidzalandira cholowa limodzi ndi mankhusu. Ndipo kuchokera pakutenga, kutengapo kugamula kwanga pa izi, kapena nkhani yanga kani, kuyambira pa Galatia 4:27-3. Paulo pano ndikuti akuyankhula za mbewu yeniyeni ya wana awiri a Abrahamu. Tsopano ichi ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito ichi kuti inu mukhale otsimikiza kuti musachiphonye icho. Ngonga ine ndipita mopitiriza nthawi, ine ndidzazitenganso izo usiku uno. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiphunzitse chimodzimodzi monga phunziro la Sunday School. Zotero kuti inu ine ndikukhulupirira mukhala nako kumvetsa kwabwinoko. Tsopano ndipo wena inu amuna omwe muli, muli wokhoza kwambiri pakuchita izi, kosa momwe ndiliri, bwanji ine sindili wa za Mulungu mwanjira iliyonse. Ndipo chotero ngati inu mukusunsana nane pa ichi, mungokhala monga ine ndinachitira usiku watha pamene mlongo wina wokondedwa pano anandiphikira ine mkate wa chere. Ndidakhala pa changa changa mu chipinda changa cha hotelo mawa uno. Ine ndinaluma njere koma ine ndilingudyabe mkatewo. Ine ndinangoyika pambali njereyo inu mukuona. Chotero ndicho chimene inu mukukhulupirira za iwo. Mungozisiya izo kumbali mwaona, ndipo basi zingopitirizani kumadya zomwe inu muganiza kuti zili zolondola. Tsopano Paulo akuyankhula za ana awiri a Abraham, omwe mmodzi wa iwo anali mwa Sara, ndipo winayo anali mwa Hagara. Tsopano ife tikupeza pano, ndipo ife tikumvetsa izo kuyolera mu malemba kuti Mulungu sayimiridwa konse mu ziwiri. Ndi muzitatu, nthawi zonse muzitatu, Mulungu amakhala wangwiro. Masamu a Baibulo amayenda mwangwiro. Mulungu amakhala wangwiro muzitatu, amapembezedwa muzisanu ndi ziwiri, ndi zina zotero. Maona chotero ife, ife tikupeza kuti masamu a Baibulo samalephera konse. Ndipo ife tili nawo pano ana awiri a Abraham. Ndipo komabe ife tikhoza kokha kukhala olandira cholowa olanga ife tili amodzi a ana amenewo kapena mwana wina wa Abrahamu. Pakuti ife pokhala okupha mwa Khristu ndiye ife timakhala mbewu za Abrahamu. Ndipo tili olandira cholowa ndiye malingana ndi lonjezo. Chotero Abrahamu ayenera kukhala naye mwana wina. Tsopano ife tikudziwa kuti mwana wake woyamba anali mwa Hagara. Ndipo ife tikumupeza mwana wake wachiwiri anali mwa Sara. Koma iye anali ndi mwana wachitatu, ndimwe anali Yesu. Tsopano izo zikhoza kuoneka zachilendo, koma ndicho chimene ife titi tiyesere kuchiswa. Monga ine ndinati, Mulungu amadziyimira iye yekha nthawi zonse mwaungwiro muzitatu. Ndipo ine ndazipanga ndekha kumveka pamaso pa onse tsopano, ndipo makamaka kwa anu aza Mulungu, kuti zinthu izi zili basi momwe ine ndikuzionera izo, momwe izo zikudzera kwa ine. Monga pachiyambi Mulungu ankakhala yekha chifukwa iye anali mmodzi wa muyayayo. Maona sanali nkomwe Mulungu. Mulungu ndi chinthu chopembedzedwa. Ndipo Logosi monga ife timayidziwira iyo mawu omwe anachokera kwa Mulungu. Awo aliyense akudziwa kuti uyo anali mngelo wa Ambuye kapena mawu a Ambuye omwe ankawatsatira Aisraeli kudutsa mu chipululu. Mngelo wa pangano, Logosi yomwe inachokera kwa Mulungu. Ndiyeno Logosi imeneyo inapangidwa thupi ndipo inadzakhala pakati pathu. Tsopano ife tili mu Yohane woyera 1. Pachiyambi panali mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo tsopano monga iye anaopereka moyo wake pacha ife, ndiye mzimu wake umabwereranso pa ife. Yesu anati, pa tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate mwa ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Maona ndi Mulungu njira yonseyo. Mulungu akudzionetsera yekha, akudzigwiritsa ntchito yekha kupyolera mu mibado yosiyana. Chotero mafiri yawo a Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu yemweyo akugwira ntchito mu zikhumbo zitatu. Ndipo ife lero tili amodzi, mpingo yokha, gawo la chikhumbo cha Mulungu asanakhazikitsidwe maziko a dziko kuti adzakhale nawo mpingo. Chotero iwo amene ali mwa Khristu anali mwa Khristu pachiyambi, amenewo anali maganizo ake, ndipo maganizo ake ndiwo zikhumbo zake. Pano mbewu ikuyamba mu lonjezo, ndipo Abrahamu pano anakayikira pang'ono mwa Ishmaeli. Ndipo ine ndikufuna kuti ndikusonyezeni inu magawo atatu a izi. ambe wiyi payomwe ite tukuti tiyankhulepo yomwe sili yolandira cholowa imodzi ndi mankhusu tikana ife tikupeza kuti pachiyambi apa kuti mulungu anamupasa abrahamu lonjezo iye anamupasa adamu lonjezo choyamba ndipo ilo linali kapena pangano linali pa mangawa ngati iwe suchita ichi ngati iwe kuti uchite ichi koma pamene iye analipereka ilo kwa abrahamu ilo linali lopanda mangawa ine ndachita kale izo iye sanati zomwe iye anachita zinali zopanda mangawa iye anazipereka izo kwa abrahamu tsopano ndipo kutolera mu izo abrahamu kokhala nalo lonjezo lotero ife tiyenera kukhala tili mbewu ya abrahamu ilo silinali kwa abrahamu yekha koma kwa mbewu yake yapambuyo pake tsopano ngati inu mudali muzindikire izo sizinali zimbewu zapambuyo pa iye koma mbewu yapambuyo pake tsopano ife tikupeza kuti lonjezo pokhala litakayikiridwa mwapang'ono ndi sara ndipo sara anamuza abrahamu kuti amutenge hagara uyu wachiguburo mkazi wang'ono akhale mkazi ake ndipo iyo ikanakhala njira yomwe mulungu akanadzayiutsira mbewu yolonjezedwa iyi tsopano inu mukuona kutokera monga ine ndinanenera usiku watha kusuntha kulikonse kochoka pa dongosolo ilo lapachiyambira mulungu kumaponyera chinthu chonsecho kunda kwa njira ife singakhoze kusuntha kuchoka ku mawu apachiyambi awo iwo ayenera ife tinayankhula pa izo usiku watha kapena usiku usanafike wathawu kani pa balaamu iye analandira yankho la mulungu molunjika ndi momveka usati upite koma iye anali ndi chifuniro chongololera ndipo inu mukhoza kugwirira ntchito mwizo ngati inu mukukhumba kutero ndipo mulungu amazipanga izo kulemekezeka komabe sindicho chifuniro changwiro cha mulungu ndipo ndicho chimene ife tiyenera kulimbanira chifuniro chake changwiro osati chifuniro chake chongololera ufumu wa mulungu umene iye uli mudziko lapansi lero kudza kungakhoze konse kukhazikitsidwa mwachilungamo pa chifuniro chongololera izo ziyenera kubwerera kuchifuniro chake changwiro tsopano ife tikuona pano kuti sara mulungu adatha kumuwuza abrahamu kuti mwanayo akanadzabadwa kupyolera mwa sara yemwe akanadzalidalitsa dziko tsopano sara anazikayikira izo ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire izo sizinabwere konse ndi abrahamu koma ndi sara wamkazi ndipo iye anawakayikira iwo ndipo iye anati mutenge hagara ndipo abrahamu sanafune kuti achite izo koma mulungu anamuza iye kuti apitirire ndi kuzichita izo muli monse tsotero iye anazichita izo mokayikira pang'ono ndipo isaki pokhala waufulu ndi wochokera kwa mkazi wolonjezedwa sakanakhoza kukhala wolandira cholowa ndi ishimaeli mkazi wa msinga mwakukayikira ndicho chimene paulo anali kuyesera kuti achinene apa mwaona pamene tili chimodzi takayikiridwa ndipo izo zimabweretsa pansi chinthu china chake cha mulungu dongosolo lina lake la mulungu koma izo sizingakhale zolandira cholowa limodzi ndi dongosolo lapachiyambi la mulungu inu mukumvetsa mwaona izo sizingakhoze kukhala zolandira cholowa tsopano ndicho chifukwa ine ndili molimbika kwambiri lero ndipo ine ndinaganiza iyi ikanakhala nthawi yabwino pa ine sindikudziwa kuti ndi motalikira bwanji momwe ife titi tikhalire limodzi ndipo mwina ine ndikhoza mwanjira ina mulungu akanati andithandize ine kuti ndikusonyezeni inu kwa chomwe ine molimba ndimanyoza chipembezo cha bungwe mwaona mwaona izo sizingakhoze kulandira cholowa limodzi ndi dongosolo lapachiyambi la mulungu chifukwa bungwe ndila mulungu ayi ilo ndi la munthu mpingo woyamba umene unayamba wapangidwa bungwe mudziko konse unali mpingo wa chiroma katolika ku Nisea Roma chikumbulutso 17 amati iye anali hule ndipo ana ake onse anali timahule ndipo hule ndi mkazi yemwe sakhala moona wa mwamuna wake ndipo kahule ndi chinthu chomwecho Koma inu mukuona ndiro linazakhala mpingo muli monse ndipo kachitidwe kabungwe ndipo iko kamalekanitsa ubale ife tinayesera kupanga bungwe mipingo yonse palimodzi izo sizingagwire ntchito sizinagwire konse ntchito izo sizidzakhoza nkomwe kugwira ntchito bungwe la mipingo ya mdziko izo zili basi iwo ali kunja kwa dongosolo la mulungu tsopano inu mukuti ndiwe ndiwe ndani nyamata atayima pamwambapo wopanda ngakhale maphunziro a sukulu ya galamala izo sizimapanga kusiyana kulikonse tomwe maphunziro ali sindiwo maphunziro anga omwe ine ndikuyesera kuti ndiwakambe mawu a mulungu omwe ine ndikuwakamba mwaona ndipo zitsimikiziro izi zomwe inu mumaziona mutumiki izo si ine izo ndi mulungu akuyesera kufikisa izo kwa inu kuti ndizoonadi kodi mulungu angakhale ndi chodira chilichonse ndibodza ye zikhale kuti ali ndi ine koma mutumikira mulungu yemwe angati adalitse bodza ndi choonadi chimene iye amachidalitsa choonadi chomwe iye anachilemekeza tsopano ismaele sakanakhoza kukhala wolandira cholowa ndi isaki chifukwa winayo anakayikiridwa pang'ono anakayikira pang'ono pokha iye anali mwana iyo inali ikadali mbewu ya abrahamu koma osati njira yambwiro ya mulungu ya izo ishimaeli tsopano ine ndikhoza kutenga nthawi yochuluka apa koma ine ndikuyembekeza mzimu woyera kupereka izi kwa inu mwanjira yeniyeni yomwe izo ziyenera kukhalira tsopano ngati iwo ngati ishimaeli ndi isaki sakanakhoza kukhala olandira cholowa limodzi chifukwa dongosolo lapachiyambi la mulungu linalowezedwa m'malo ndi dongosolo longololera la mulungu njira yongololera yomwe mulungu anayidalitsa ngakhalenso mzimu wa uzimu lero sungakhoze kukhala olandira cholowa ndi wachipembezo azipembezo mulungu anawadalitsa iwo monga iye anamchitira ishimaeli koma wa uzimu sadzalandira cholowa ndi inayo ndiko kulondola padzakhala pali kuchokera mu mpingo wa chipembedzo mpingo wongotchedwa mpingo wa chilengedwe udzabwera mkwatikwi wa khristu wosankhidwa tsopano apo chimene chimandisawusa ine bora lino ndikudziwa kuti ife tikuona zipembedzo zonse izi tikukokera kulowa mu izi zomwe ife tikudziwa kuti zili zomwe inu mumachitsa mvula ya nyundo kapena kutsanulira kwa mzimu kodi inu mukuzindikira kuti yesu ananena kuti pamene izo zidzafika pochitika awo akanati adzakhale mapeto pamene namwali wopusa ndi namwali wochenjera sanali wolandira limodzi pakuti pamene namwali wopusa iye anali namwali anali kungosowa mafuta koma pamene iye anabwera kuti adzagule mafuta zinali pa nthawi imeneyo pamene mkwati anabwera ndipo iye anasiyidwa kunja pamene iye anali kuyesera kuti akagule mafuta kodi inu mukumvesa izo ine ndikufuna kuti izo zilowerere mkati mwabwino kwenikweni tsopano ndituti ine ndisowa kulisunthira phunziro ilo patsogolo paliponse tsopano sizingakhoze ngakhale zauzimu ndi zathupi kukhala zolandira cholowa limodzi ndito chifukwa mkwatulo mkwatibwi namwali wochenjera woyitanidwa atuluke wodzozedweratu wosankhidwa chifukwa inu anthu amalonda simukanamayendesa ofesi yanu monga anthu ena amayesera kuganiza kuti mulungu amayendesera dongosolo lake mwachisawawa mulungu ankadziwa asanakhazikisidwe maziko a dziko yemwe akanati adzapulumusidwe ndi yemwe akanati asadzapulumusidwe mwakukonzedweratu mwakudziwidwiratu iye anaona memba la aliyense anayika dzina lililonse pabuku la moyo wa mwana wa nkhosa mpingo usanayambe konse
Yesu anabwera kutafuna funa ndi kutsapu Musa yomwe anali pabuku limenelo. Iye anagula buku la chiwombolo. Ilo linali litatayika. Ndipo iye anatiwombola ife. Ndipo mayina onse omwe anali pabuku limenelo anawomboledwa pamene iye ankatiwombola ife. Iye monga ine ndanena nthawi zambiri. Inu mukuzizindikira izo ndicho chifukwa inu muli pano mmawa uno kwachomwe inu mukudzera kutokera ku mabungwe onse awa ndi zinthu ndinu pali china chake tikukukokani inu monga lingaliro langa laling'ono linali la mphungu lidasosoledwa pansi pa nkhuku onani inu inu mukuzindikira pali china chake chosiyana mpingo unalibe china chake chokhutitsa koma inu inu munamba china chake chomwe chinali kusula inu munazindikirapo inu munabadwira icho ndinu gawo la icho inu munakwanira muicho monga glovesi pa dzanja ndipo ndicho chifukwa ife tasonkhana pano imodzi mmawa uno tichifukwa monga amayi anga akale akumwera ankakonda kunena mbalame za mthenga zimauluka limodzi chifukwa inu muli nazo zinthu mofanana akhwangwala ndi nkhunda alibe kanthu kofanana chakudya chawo ndichosiyana ngakhale nkhunda ikhoza kufungatiridwa pansi pa khwangwala zokulondola zimatengera chomwe izo zinali pakuyamba nazo tsopano ndipo mwizo ngakhalebe nkhunda ikhoza kuleredwa kanthawi ndi uyo ndi khwangwala uyo koma potsiriza iyo isamupeza mdzake ndicho chimene mpingo ukuchita lero pakuti yesu ali mmawu ndipo iye ali mkwati ndipo mkwatibwi ali gawo la mkwati chotero mawu omwe ali oti akwaniritsidwe tsiku lino ali gawo lomwelo la mawu amene anakwaniritsidwa mu tsiku lake ndipo ali mawu omwewo kuchitika komweko moyo omwewo pakuti pamene mulungu anamulekanitsa adamu iye anali zonse chatikupeza kuti adamu anali mzimu pakuyamba nazo iye anamupanga munthu muchifanizo chake chomwe anamulenga iye mwamuna ndi mkazi yeno genesis 2 ndi mpakana iye anamulenga munthu kuchokera kufumbi la padziko munthu analengedwa muchifanizo cha mulungu mulungu ndi mzimu chotero iye ndi munthu wauzimu iye pamene iye anadzakhala munthu wa mnofu mnofu wa nyama pa dziko lapansi iye ali iye akusonyeza akuonetsera pano mkwatibwi iye sanatenge konse namupanga chinthu china koma iye anatenga gawo la adamu chilengedwe chapachiyambi anatenga kuchokera kwa iye mbiti yochokera kumbali yake ndipo anatenga mzimu wachikazi kuchokera kwa adamu anausiya mzimu wachimuna mmenemo ndipo anadzawika iwo mu gawo lachikazi chotero gawo la mzimu wake gawo la thupi lake mnofu wa mnofu wake fupa la fupa lake mawu wa mawu wake moyo wa moyo wake ndipo ndi momwe mkwatibwi aliri kwa khristu ndicho chifukwa mkwatulo wa mbewu yachifumu uyenera kubwera choyamba ndipo amoyo onse sadzakhala moyo kwa zaka chikwi ye iwo anabweretsedwa pa chiweruzo cha pa mpando wachifumu woyera maona apo palibe chiweruzo kwa mbewu yachifumu kapena mbewu yokonzedweratu ya Abrahamu tsopano ngati inu muti mutenge Yohane woyera 5:24 letserani kwa izi iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wosatha tsopano izo zimenakhala bwanji zosiyana mochuluka kwambiri ndi ochuluka aza mulungu wathu tsopano ine ndikhoza kukayenda kunda uku ndi kukanena kwa chidakwa kodi iwe ukukhulupirira zedi munthu ali ndi mkazi wa mwamuna wina kodi iwe ukukhulupirira zedi kodi iwe unakhala musonkhano usiku watha kuti udzamve mawu zedi iwe ukuzikhulupirira izo zedi iye akungonena izo koma kutanthauzira kwa pachiyambi kwa mawu awa iye amene awamvetsa mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe ananditumwa ine iye yemwe awamvetsa izo zili yemwe iwo adziwitsidwirako
Yes, anati. Palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine, kupatwa atate wanga atamukoka iye.
Ndipo onse amene atate wanga andipatsa ine, iwo adzabwera. Nkhosa zanga, nkhunda zanga, zimamva mawu anga. Mlendo, izo zidzamusatira. Ndipo kodi liwula Mulungu ndi chiyani? Ndi mawu a Mulungu. Liwula munthu lililonse ndi chiyani kupatula mawu ake? Ndi mawu a Mulungu, iwo adzalamba mawu a Mulungu. Mbewu ya chibadwa chotero inali chonyamulira kokha. Yolera mwa Ishmaele poyamba. Isaki kachiwiri. Ye mpaka m'musi kwa mbewu. Basi monga pesi ngayaye ndi mankhusu zachimanga. Tsopano pano masteji atatu a mbewu amatisonyeza ife chithunzi choona chimene ine ndikufuna inu kuti mutizindikire ndi ine mawa uno. Ife tikuziona apa ndipo pokhala wosaphunzira ine ndimayenera kuti ndizitenga zinthu zachilengedwe zomwe ine ndimaziona kuti ndizizifanizitsa ndi zinthu zauzimu zomwe zapangidwa kudziwika kwa ine chifukwa ine sindikanakhoza kuzipanga izo madanthauzo kwa inu mu galamala iliyonse ndipo muli monse Mulungu nthawi zonse amafanizitsa zauzimu mwa zathupi. Ngati pakanali pasakhale Baibulo, ine ndikanamadziwabe kuti Chikhristu tinali tolondola chifukwa dziko lapansi lonse limatembenuzikira pa imfa, kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro. Lengedwe chimagwirira ntchito imfa, kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro. Yang'anani pa utomoni wochokera mu mtengo, womwe iwo umabweretsera tsamba ndi chipatso. Kugwa kubwereranso munthu akachipa cha nyengo yozizira pansi pomwe padothi umatulukira pamwamba kachiwiri mkuphuka ndi moyo watsopano. Chaka chilichonse kuchitira umboni kuti ulipo moyo, ilipo imfa, ilipo chiukitsiro. Dzuwa limatuluka m'mawa, kamwana kakang'ono kangobadwa kumene kofoka kwambiri, kofika 7 kapena 8 koloko iko kama uyamba wa kusukulu. Kofika 10 kapena 11 koloko iko kachoka ku koleji. Ilo likuwala mu mphamvu yake kuyambira pafupi 11 mpaka 3. Ndiye ilo limayamba kufokera. Mu usiku ilo limakalowa. Limafoka bambo okalamba. Kodi awo ndi mathero a ilo? Ilo limafa. Ayi, ilo limatuluka kachiwiri m'mawa wotsatira. Mwaona? Chilengedwe chonse. Baibulo lanu lenileni lona limene limachitirana umboni ndi Baibulo ili. Ndipo ndi zomwe ine ndikuyesera kuti ndikusonyezeni inu mawa uno tsopano. Yolera muchilengedwe inu mudzaona mawa a Mulungu akufananizidwa kwa mawa a Mulungu. Chifukwa chilengedwe ndikupanga kwa Mulungu monga science. Iwo amapeza zipangizo ndi malamulo achilengedwe koma iwo samadziwa chomwe chilengedwe icho tiri. Iwo samaudziwa moyo wachilengedwe ndi Mulungu. Solero zipangizo popanda nyonga zopanda ubwino. Tsopano pesi ngayaye ndi mankhusu. Zindikirani Hagara pano ankayimira pesi umene unali moyo woyambirira umene unayamba mulonjezo. Sara akuyimira ngayaye kapena ufa umene umabwera mu ngayaye. Maria namwali anayimiridwa ndipo anabala mbewu yoona ya uzimu kuti abalepo pesi lenileni loona. Hagara ndi Sara onsewo anali mwakugonana. Koma Maria namwali anali mwamphamvu ya mawu olonjezedwa a Mulungu. Mwakubadwa kwa namwali iye anabala mbewu yeniyeni. Pesi Hagara mkazi wachiwiri pakukayikira kwa lonjezo akugwira ntchito kutolera mu kukayikira mwapang'ono. Ine ndikungoyembekeza Mulungu atatithandiza ife. Ine sindiri, ine ndikufuna kuti inu muzione izi moyipa kwambiri. Inu simungakhoze kukayikira mwapang'ono aliwonse aiwo. Inu muyenera kuti muziwatenga iwo basi monga iwo aliri. Izo sizimasowa kutanthauzira ayi.
Bible limanena kuti mawa Mulungu alibe kutanthauzira kwa mseri. Mulungu samasowa iliyonse ya masiku athu kuti iwatanthauzire mawu ake. Pamene iye awasimikizira iwo ndi kuwakhalitsa iwo moyo ndiko kutanthauzira kwa iwo. Pamene Mulungu anati siyani pakhale kuwala, apo panali kuwala. Izo sizikusowa kuti zitanthauziridwe. Pamene iye anali namwali adzakhala ndi pakati, iye anakhala ndi pakati. Izo sizikusowa kuti zizitanthauziridwa. Ife sitikusowa zonse izi. Maseminari ake ndi zinthu zomwe zimawafikisa anthu. Tabwino ife tilinako kutanthauzira. Ife tilinako kutanthauzira. Mulungu mwini wake amatanthauzira mawu ake omwe. Iye samaso aliyense kuti azimutanthauzira iye. Iye anati izo zidzachitika ndipo izo zikuchitika. Iye anati mu masiku otsiriza iye akanadzasanulira mzimu wake iye anazichita izo. Ine sindikusamala koma zipembedzo zimanena iye anachita izo muli monse. Pa iye anati iye akanati adzachite izo. Tsonero izo sizimasowa kutanthauzira. Pakuti Mulungu amachita kutanthauzira kwake kwake. Ndipo zinthu izi zimene inu mumaziona zomwe zikuoneka ngati zachinsinsi kwa inu tsopano, ngati inu mutangoti inu mukukumbukira utumiki wanu inu achipentekosite. Mbuyo kudaliko zaka sate kapena fote zapitazo zinalichabe chinsinsi kwambiri kwa mpingo wa Methodist ndi Baptist. Monga izi chili kwa inu lero. Koma tsopano kazipezeni izo mu mawu. Ine ndikuyesera kuti ndikusonyezeni inu monga inu munkayesera kuti muwasonyeze iwo. Yeno ngati Mulungu atembenuka ndikuti izo zili chomwecho mu mawu, iye zimasimikizira izo kuti zili chomwecho. Ndiko kutanthauzira kwa Mulungu komwe. Inu simusowa aliyense kuti akutanthauzireni inu. Tsopano Hagara mapang'ono, kumbukirani inu simungakhoze kutenga mawu amodzi kutokera pamenepo. Ndipo Yesu anati muchivumbulutso kotsekera pa buku. Ndipo koyamba kwa buku Khristu anati munthu aliyense amene achotsa chituswa chimodzi mawu awo, mawu amodzi okha atatanthauziridwa molakwika zinayambisa matenda aliwonse, imfa zomwe ife tinayamba takhala nazo. Kabwino ngati Mulungu yemwe ali woyera anayang'ana pansi ndipo zinayambisa chisokonezo chonse ichi pa kungowatanthauzira molakwika pang'ono mawu amodzi, ndipo kanthu kakang'ono kalikonse kotsutsa mbawu apamwamba awo kanayambisa chisokonezo chonse ichi ndi kupulika kupha magazi ndi kufa kwa mwana wake yemwe kuti adiyanjanitse chinthu choyipa ichi chibwereke kwa iye. Kodi ife tifika chotani mu chilichonse moperewera kuposa kusunga mawu onse? Tabwino inu mukuti mʼbale Branham umo munali mu Genesis. Ine ndinamvelera izo maona. Koma ndiloyeni ine ndikuwuzeni inu chivumbulutso. Ndilo gawo lotsiriza la buku. Aliyense yemwe adadzachotse mawu amodzi ku buku ili la uneneri kapena kuwonjezera mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachotsedwa ku buku la moyo. Yesu anati kati mwa buku ndizo mboni zanu zitatu kachiwiri. Genesis, pangano chatsopano ndi tsiku la lero. Yesu anati munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse omwe atuluka kuchokera mʼkamwa mwa Mulungu. Tabwino iye sanali kutanthauza izo. Iye anali kuyankhula kwa anthu omwe analaza Mulungu mwapamwamba. Ansembe amenewo agogwa amuna ankayenera kukhala kuti anali ansembe kuti usokoneze mawu amodzi a iwo wandizo zinali mwanzeradi chilango cha imfa. Iwo ankayenera kuti agendedwe mawu amodzi akaphonyedwa, koma iwo anali nako kutanthauzira kolakwika kwa iwo. Chonero pamene mawu iwo eni, pamene Mulungu analonjeza kuti adzatumiza Mesiya ndi kumutumiza iye mu nsalu zapagoli zomwe iye analonjeza kuti iye akanadzabveramo, iwo anali ndi nsalu zapagoli zosiyana kuti iye akulungidwemo. Ndiloleni ine ndinene ichi. Tsopano izo zili lero. Kuniwo, tabu ambesa iwo.
Iwo,
kali munsanzaza utipembezo,
kapena
lunda. Iwo ali munsanza, zamhambu ni ukisiro. Imane zeledwe, akisi tu wa ukisirwa.
Mwemu lungu,
anawalo njezela iwo. Mbosa di munsanzaza malingaliyo, awanzu pa iwo. Kobano Hagara, makusiana mumozi kochepa hakwa kumono, udzela mwankazi, osati udzela mwa Abraham tsopano. Abraham sankafuna kuti achite izo. Koma, Mulungu anamulola iye kuti achite izo. Pa iye, ndomedo iye anamulola Balaamu kuti azipitirira. Tsopano zindikirani, pakusiana pang'ono ndiwo, iyana bala, Ismaeli, lemana li munthu wakuthengo, wosagonjesedwa konse. Iye angakhala moyo ndi uta wake.
Iye anali
munthu wakuthengo, iye ali momwe mobe lero.
Tsopano
Sara ngayaye kapena utuchi, Sara ankaziona walonjezo, akubala njonda.
Pakubwerera
anabala fuko lolonjezedwa. Tsopano koma Maria, popanda kugonana, koma kutolera mulonjezo. Basi monga Abrahamu analandira lonjezo, kuchokera kwa Mulungu, mawu a Mulungu, koma analikhulupirira lonjezolo,
taonani
mdzakazi wa Ambuye, waona, anabala osati phesi, koma mbewu ya pachiyambi. Pakuti iye anali mbawu amene Abrahamu anawakhulupirira, ndi omwe Maria anawakhulupirira. Tsopano Maria sanali mbewu,
iye
analipokha mankhusu kupyolera mu mbewu. Awiri enawo anali zonyamulira zamoyo, mbewu yachibadwa kokha. Maria sanali mbewu iye mwini, koma monga chikhulupiriro mu mawu a Mulungu, anabala chithunzi chenicheni chokhulupira ta mawu,
pa
iye anali mawu. Koma monga mankhusu a tirigu,
dzere
ya tirigu, mankhusu amagwirizira tirigu mkati mwa iwo ndi kuiteteza iyo, mpaka iyo ili yokhoza kapena itakhwima ndi ipite mwa iyo yokha. Mukuona,
ndiye
iyo inali mbewu pa yokha imene inamusiya iye. Basi monga mbewu inali mu chibelekelo chake,
iye
sanali mbewu,
iye
sanabale mbewu, Mulungu ndiye mbewu. Tsopano magazi ndiye, anthu ambiri amaganiza kuti awa anali magazi a Chiyuda omwe ife tinapulumutsidwa nawo.
Ndipo ena iwo anati,
tabwino, ife tili nawo ufulu kupyolera mwa mitundu,
mfukwa
Rahabu Kahule, ndi Rute wa Chimowabu,
wena otero,
iwo anali a mitundu. Inu mulibe zozinenera pa izo nkomwe, ngakhale chimodzi,
iye
sanali Myuda kapena wa mitundu,
iye
anali Mulungu,
Logosi,
mawu amene anachokera mwa Mulungu,
pamene
iye anayamba kufungatira pa dziko lapansi. Ndipo anabweretsapo moyo wa mmadzi, pamene mzimu wa Mulungu, Logosi, mawu amene Mulungu anati,
yani
kuti pakhale, ndipo panapita Logosi, yomwe ili mawu, ndipo mawu anayamba ku,
ndipo
zonse izi zinali mu Logosi,
mawu
onse a Mulungu,
Baibulo
lonse, kwa mbadwa uliwonse.
Ndipo
pamene Logosi inayambira
kupumira
pa dziko lapansi,
pamenepo
kunabwera moyo wa mmadzi ndi kumamanga chokwera, moyo wa mbalame,
kupitirira
mpaka ku moyo wa zinyama.
Ndipo
potsiriza apo kunadza china chake mwachoyimira, kapena zinkaoneka ngati chinthu chimene chinali kutheza icho,
kufungatira
pa izo.
Mulungu,
munthu
muchifanizo
chomwe cha Mulungu,
munthu
ameneyo anagwa. Monga mbewu iyenera kuti igwe. Yeno Mulungu anayamba kufungatira pa iyo
kutachitika
kugwa.
Iye
anabweretsapo
Enoch.
Iye anabweretsapo Eliya.
Iye
anabweretsapo Mose.
Iye
anabweretsapo mneneri pambuyo pa mneneri.
Yesera
kuti abwezerese chithunzi chija kachiwiri.
Ndipo
motsiriza pa dziko lapansi.
Anabwera chithunzi
chenicheni cha Mulungu mwini wake kachiwiri.
Emana li mungu, loko sida bani batuti ndipo anakala pakati pathu. Tomano loko si omweyo.
Has a part.
Ili ndi gawo.
He's got a part.
Ali naye kwati iwi. Ndipo loko si omweyo mauwa. Omwe sanga koze kuseweretsedwa. Akufukadira pamwamba pa mipingo lero. Yesera kuwabwezeresa mau idafike pakukwaniritsa kwake kwa thunthu imene ya aneneri anali zonyamulira za mbewu imeneyo ndipo mbezo za mpingo zakhala ziri zonyamulira za mbewu tsopano zindikirani mwansanga koma monga mankhusu amakumbatira amapirizira mkati mbewu tsopano ndiye Iwo ama musia iye.
Jesus was God.
Yesu anali mulungu.
He was his iye
anali.
Father.
Atate ake anali logos ya ikulu. Iyo yomwe.
And
Ibo iye.
Sakana koza
kuisa nulila iyo yonse.
For he was a prophet.
Pakuti iye anali mneneri.
And Ibo the word of the Lord always.
Tamale pera gonse.
Comes to the prophet.
Amada kwa neneri.
There's no place
palibe
in the
malo, palibe
in
hawi, mu Bible. Kapena
diambile
ni Bible.
Amene kutanda uzira kolondola
kwa mau kunkadza kwa wazamulungu. Izosi ziri mu malemba. Palibe pomwe Afarisi, palibe pomwe Asaduki, ndipo palibe pomwe Mulungu ana usamneneri kutokera mwa aliyense wa iwo. Kosanenero iye masiku otsirizano. Mwansanga pamene iwo Ana iutsa iyo,
iyo
nsanka tsala palimozi ndi kupanga pungwe, tokala mwa iyo, pamenepo iyo inkafa. Koma izo zili matolinga kuti iye, ankazichita izi. Ipeteza kuti tizifotokoze izo, mulungu atithandize ife. Zindikirani, mukuona apa momwe iye, aliri pafupi, mpingo, mbewu tsopano, ikufika pooneka. Monga mbeu iyo yomwe tobano inu mukuzindikira pamene mbeu ikupita munthaka iyo ndi mbeu yapachiyambi pamene iyo ikutulukira iyo ikubweretsa moyo koma kwati moyo umachita chiyani wotokera mu mbeu ya tirigu iwo sumabala pesi lomwelo la tirigu pomwepo kapena njala yomweyo ya tirigu ndi moyo wa tirigu koma iwo uli mugawo latonyamulira
And that was the first revelation when Luther came forth out of the darkness of the
earth. Iyo ifene
that
la kuti ife. Ndawi zotuluka kwambiri anthu amachita chisoni. Ndipo ine ndinawerenga buku osadika lelitali sa mulungu wachete. Woperekedwa ndi wena ambalume amakono awa. Amene amayesera kutembenuzira iwe kumbali kuchoka kwa mulungu.
Ikani
wesu kuwakitiwa mwa mulungu, jidongo solo la mulungu, iwe ukoza kukwedezedwa mopeka. Koma mamene iwe uona dongo solo la mulungu, kondo mego yake. Ye mati kulubiriro, iwe umatua kuti, ndi mulungu, ndi mulungu, akuti zindikirisa yeka. Akutida basi somo iyanka jidamu,
munda
wizina, kuyenda, kusimikizira. Ndiko ndipo Mose sakana koza kugwedezedwa iye anayankhulana nkhope kwa nkhope ndi mulungu ndipo mulungu anamuza iye ine ndine mmodzi yemwe ndinali ndi Abrahamu mbuyo kutaliko ine ndine mmodzi yemwe ndinapanga lonjezo ili ine ndikhala ndili ndi inu inu mungamulase bwanji munthu ameneyo ndiye monga mneneri wakale anati pamene mkango ubangula ndani sanga koze kuopa
And God has spoken to
Ndani sangada nenere.
Pamene tukuona zinthu zomwe
Mulungu analonjeza pa ora lino. Kuziona izo zikufutukulika. Inu mungathe bwanji kuima du. Pamene inu mukuona kuti ndiyo njira yake.
Zomwe
iye anati zikanati zidzachitike. Kuona zinthu zonse zachinsinsi. Koma ndizo ndenene basi. Momwe Mulungu anati izo. Ganadza chitikira.
Sobano
zinikirani. Iye. Tonya mulira. Sobano hakala
anabwelapo.
Monga pesi. Yeno panabwela ututi. Yeno panabwela mangusu. Yeno panabwela mbeu. Sobano
openyani
zonya mulira izi.
Ine nukuna inu kuti muone poyamba.
Now the stalk is looking at all like
the seed.
But the life that
Koma
was in the seed
mbeu.
Is in the stalk. That was
Luther.
Now the stalk has any
weight. Asamba ambili. Wana pita kutokela kwa Lutera, anapita kwa Zwingli, ndipo mpaka mmusi kwa Calvin, ndiwe na ambili. Sobano zilingirani, ndiye izo, sinasintha malo wake. Kenyani chilengedwe sobano, sikudziumba kukhala mawu a Mulungu. Monga dzuwa, limpa kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro.
Then come the pollen.
Panabwera utuchi. Ameneyo anali Wesley.
And through that were many little pollens
hanging on it. Hatakanirira pa iyo omwe makamaka ankaoneka wonse mochuluka kwambiri unga mbeu posa zomwe sambali ja linachita pa tirigu kapena chimanga linkaoneka chonse mochuluka kwambiri monga iyo pawezire ndi mawu achiwiri mawu achiwiri a Mulungu kubweletsa mpingo wake pamwamba anadza kudzera mu kuyeretsedwa.
That was his dedication. All right. That dropped off.
Was
and but before this ear started,
Berera, mudenge kukula chikumbulutso, mudenge mibado ya mpingo, mbomu onenga nizo sudiri ndende, mumwe iyo ikufuduku likira. Kobano kutokela kwa Wesley, kuna bwera, happy dream holiness, anasereni, yonsawo mpingo ya ingono ya ichiero, boya ndikira kwa chulutila kwa mbili, pafupi ndi mau, kukosa zome kukonza nso, kwa chulutela kunali. Koma inu mkona, pamene lutela, anasitabungwe, izo, nangu yambi sama sambaja. Mbopa mene izi zina tulupila. Zimu wose. Unausia mpingo wajilutera. Zose kupatula. Zipembe zojoka. Mbopa kulupili ya weni weni wawona. Anapita mkuyere sedwa. Jeno pa mene kuyere sedwa. Aguna sunda pasogolo. Api krimu holiness. Jeno otelo. Mabungwe wose. Achiero. Hana serene. Jeno otelo. Izo zina sunda kakalapo, mpaka mumbado, kwa chupende kwa site uu. Kota yanginani pangele ya ingona yosobano, ya tiriku. Iyo imaone kandawi milioni motivuta, ya tiriku, wapachiambi. Amena napita mundaka. Kukosa jomwe pesi ni mkachita, amena jomwe utuji mkachita. Kwa mangari ilumudani mkale pansi, kuhika iyo pansi pakalas. Kukua sekula manguso angono amenewo.
They're just
carrying on.
The grain has started. It's
unbelievable.
One of them has been planted with a little bit. You guys should see that little
bit. Songa, ya ingono meneyo. Yonga songa ya singano. Abomba menepa machokera mbeu.
And this year shelf, it looks just exactly like a real thing. It is
a real thing.
It's only a room.
Kibelekero.
Like
kibelekero ta Maria.
Mary was not received in the
rest of the
year.
It's only a room. Munga zonza izo, koma bokala gaida nikwa. Ndiku shangiro boyamba, ndi Mulungu mwini wake. Kwa sholinga izo, izo zinkone kama otuluka. Ndara wenzi atwa jikatolika, angati atanizile. Kuti iye, anali make wa Mulungu.
No, she was not the mother of God.
Ay, yes, wa Mulungu.
She neither was.
Yes, anali ngakale mbeu ya Mulungu.
The woman Mkazi, produces the
amapeleka zira.
God
Mulungu,
produces
amapeleka mboyo. Magaza moyo, magazi ali mu chatimuna. Kazi ikoza kuigira zira, kapena mbalame, ikoza kuigira zira. Mundawi ya kukugira mkumanga chisajake. Koma angali mbalame ya ikazi meneyo, kina kale mbalame ya imuna, iyo singaswe, iyo ndilakupa, iyo libundila mchisamo mwemo. Munga ine ni manena kawirika wili, ilo vuto la mipingo lero, iwa kukundila mchisamo mwe. Kojero Methodist, Baptist, and Pentecostite, kizina zotero, kari iwo sari okuta na nima u, mwani, iwo ama fundira, mchisachome, mbungwe lao, sobano, sobano ena iwo ama ati, ye ati protestant, mochuka, kapena mochepa, ama kulupirira, Daniel Maria, yemwe, anapereka zira, kari izo siri zometo, kanga nani kumine inu, mkumpanga Yehova mulungu kuzichita. Tila, silinga kote upelekedwa, popanda so kirikisha. Chonelo ilu mkuona, mulungu, anapanda zira, jinyongolo siyomwe. Iye, anasilenga so sezo, mutipelekelo cha Maria. Mbomu nhameneyo, sana lisina, koma mulungu mwini wake, atapangidwa sujindipo, anata kalapakati patu, Emanuele. Osa ni woka mwini wabu ino mneneri, yana ni mwini wabu ino mneneri. Osa ni mkuzisi, wasa mulungu, om, ye mwina kena kala alizonse izo, yana alizonse mzonse, koma mwambaba, izo zonse, yana ni mulungu mwini wake. Bible linati, ife tinapumutidwa ni magazi a mulungu. Mulungu mwini wake. Osa ni mundu wati tatu kapena mundu wati wiri. Mundu huyo. Mulungu mwini wake. Yehova wankulu anamukatira Maria. Jimlengi ndipo analenga zonse. Kungula magazi moyo. Gonso zira. Ngari ilumunga koze kumukirisa myuda. Porazo onezo. Iye mkutiwa yeme Mesia ali. Pamele John Ryan uja, anajirisidwa, mkunda uko ku Benton Harbor. Ata chala wakungu kwa saka fote, radi uja, ananifusa ine, yanati, nendinali nako kuyangulana nae, yanati, inusu munga koze kumudula mulungu, muziduswa zitatu, ndikumupeleka iye kwa myuda. Nendinati, enayi wa mazero, koma ipesti mamudula mulungu, muziduswa zitatu. Nendinati kwa dinu, kuma wakulupirira neneri, jitudi inendima wakulupirira neneri, ya natiru. Nendinati, kodi yesaya, nkaya zandani, yesaya na isi, kwa ite mwena wabadwa, ya natibanji, ya natimesia. Nendinati, mesia, aganata kala njuba le wanji kwa mulungu, izo zinatesa izo. Nendinati, sobano, ya nati, ya zakalali mulungu, nendinati, ndende kulondola. Zina lakaza chedwa wa upungu, kalonga wa ntendele, mulungu wa mhambu, atate osata. Aboni pamina umozi, anaziponya izo. Aboni pamina utatu, anaziponya izo. Mbali zonze zansewu, koma pakatipo mbondwa, pari pakatipo mwepo. Gali mulungu anga koza kukala atate pa yeyeka, gali yesu anali atate pa yeyeka, yesu anga koza kukala. Mbonga liyana limbiata tewena pambali pa mulungu. Mbonga ebulo linati. Zimu oela unali atate wake. Mbonga liyo ili mizimu iwiri osiana. Iyana limwana wapatengo. Mbonglondola. Yudi anali atate aie. Mulungu kapena mzimu oela. Inu mutule mboki. Mbonga muone mwome inu muti mujitile manyazi. Mulungu anali atate ake mkulondola uko. Matei wane jina ianati. Kobano kubano kwa Yesu Kristi tu kunalikote. Kamene ama yake Maria. Ana kusidwa ndiyo sefe. Iwasene mwene palimozi. Iana pesekali nipakati. Mwanzi mwoyera. Kobano atate ake ndindani. Maona mugona. Chimene ine ndikuta ndauza. Jini gilani. Yosefe mamuna wake mokamu nyo ungama kosafuna kumupanga iye kusanzo chapakulu analingalila kudamu siye iye kamsegi patifuwa iti tona anipamene ya analikulingalila pasini iji idelo ambu ya naone kilafa iye mulotu nadi Yosefe iwe mwena watavide usawope kumutenga ngako kwa iwe Maria mkazi wako pakutito jimene chiri choye mbeke seredwa mwe iye ndicha ine ni makani za iwo amati mulungu atate anali atate ake. Oh, asa mulungu. Kulikuti kumvetsa kwanu.
Notice. It shall be like.
Zindikirani.
kudzakhala kuwala cha munthawi ya madzulo mbewu yoona inabwera kuchokera kwa Mariya koma iyo sinali mbewu yake ilo linali lonjezo la Mulungu lomwe iye anati kaonani mdzakazi wa Ambuye zonyamulira za moyo zinali akazi ndipo tsopano Mariya mbewu yapafupi kwambiri Hagara anachita kuyilandira iyo mwanjira yopotozedwa Sara pokaikira chinthucho nabweresa iyo mambewu yachibadwa chabe chikumbo chakugonana koma Mariya popanda kugonana kulikonse mkomwe anawakhulupirira mawu ndipo mawu anapangidwa thupi koma zindikirani Mariya pokhala wapafupi kwambiri iye anainyamula mbewu muchiberekelo chake ndipo iyo ikaoneka ngati iyo ikanadzakhala ili mbewu yake ndimomwe akhalira achipentekosite ine ndifika ku nyumba koma kumbukirani yesu ananena mu Mateyu mutu wa 24 ndime ya 24 mumasiku otsiriza mizimu iwiri osati mumasiku oyambirira tsopano mumasiku otsiriza mizimu iwiriyo ikanadzakhala yoyandikana kwambiri mpaka ikanadzawanyenga osankhira omwe ngati zikanakhala ziri zotheka mzimu wachipentekosite chimodzimodzi basi ngati chinthu chenicheni changwira kwambiri mwakuti ikanati ziwanyenga osankhira omwe ngati zikanakhala zotheka.
Now that's not my words, that's what he said.
Tsopano awo si mawu anga ndi zomwe iye ananena. Tsopano pakapita kanthawi mwina inu mupeza kumvesa kwa chimene ine ndikuyesera kuchinena. Tsopano mbewu imeneyo ndikuti inkaoneka mochuluka mankhusu awo ankaoneka mochuluka ngati mbewu mpaka mochuluka kuposa ututi unkachitira ndi mochuluka kuposa chimene phesi linkachita. Koma izo zinalipokha zonyamulira za mbewu moona Lutera anachita bungwe phesi linafa Wesley anachita bungwe ututi unafa pentekosite inachita bungwe moyo unafa tsopano pakubwera mbewu inu simungakhoze kupita patsogolo paliponse posa mbewu zindikirani monse kuti usadzaka pamene kusuntha kwakukulu kuukapo nansanga kumene pambuyo payiko pamabwera bungwe pafupi zaka zitatu pafupi utali wake womwe chitsitsimutso chimathera ndiye iwo amachichita bungwe icho amapanga bungwe lina lake ayenera kukhala ali ochuluka ochoka kwa icho monga ochuluka anachoka kwa Lutera masamba ambiri anachoka kwa ututi wezile ndi masamba achipentekosite akuthothoka aumodzi awiri autatu aunayi ausanu ochifundo maona koma zindikirani zaka makumi awiri zakuoneseredwa kwa Yesu Khristu palibe bungwe limodzi la ukapo ndipo palibe limodzi liti lidzauke ilo lidzapa monga kuchita kwa mvula ya nyundo iliyonse ndi china chilichonse ino ndi nthawi yotsiriza mbewu ndipo iyo sidzalandira cholowa limodzi ndi mankhusu mosaposa momwe Ismaeli anali wolandira cholowa ndi Isaki onani pano tsopano momwe iye aliri wapafupi wapafupi mokwanira kuti anganyenge Lutera Lesi wezilenga yaye ndi Mariya mankhusu kapena chiberekelo kapena pentekosite momwe ine ndingakhoze kupitira pomwe pano pa mankhusu awo ndi kukusonyezani inu musi kubyola mu mbado izo zinayambe zabwera moyandikira chotero monga izo zili pomwe pano chilichonse ndi mpingo mpingo maona mkazi ndipo zindikirani uko kunali mkazi pachiyambi yemwe anakaitira lonjezo la pachiyambi sanali mulungu kuti anabweza mawu ake Mulungu sali kubweza mawu ake lero iye akwatsimikizira mawu ake apachiyambi koma Sara anati mwina mwamayi ife tikuyembekezera ndilo lili vuto ndi wanthu lero inu mukuyesera kuti mukwere kupita muzina kake chimene inu simukuchidziwa chimene mukukweramo inu muzichita bwanji zokupatula ngati inu mukudziwa chimene inu mukuchichita kodi mukuyenda mudachititsidwa khungu
Yes, I would move well with another Menainu, the Mutinzi, what Menainu, Munikuchita, Inumuquatu, Daniwaku, Wakuku, you all say Abera Muzenje, yes, Anabanga, Gabere Zaizu.
But now, Masovano, he said,
Wima, and Hawiambeu.
Now the Sovano, Ipira Giani, Supanizila,
Kugiriza, and Imbeu, Ipira Io, Io, Inaidiwa, Patolina Gimeneto. Kuti igwire iyo chifukwa monga duwa limatuluka mkufugira koyambirira patiriku penyani chilengedwe chonse chola mkusinda kwa nyengo chola mkusinda kwa tsiku chili chonse chimango singa mwangu ilo basi imodzi ndi mulungu sobano pamene duwa lote ndairo liyamba kuwalira pambewu iyo inapulika Koma dziko liyenera kuti likhale pamalo ena ake kuti lipange mbewu iyo kutulukira kuchokera mudoti ilo liyenera kubwerapo mwa njira iyi kutsika pamalo ena ake kuti lipangise mbewu iyo kutulukira ilo liyenera kuti libere njira imeneyo kuti lituukire pambado wa ndima anthu ena wotsutsa uyu yemwe ine ndinati analemba buku mulungu watete Yana rivolse kuteola mumibado ya mdima. Okera osauka wanafa. Iwa anabida bansi ya Kristo ameneo. Kwa mulungu, anango kala kumwamba angari kuti iye. Sana likukuzi idwa kose. Yanji osauka osapunzula. Wakungu. Mundu ojirisi idwa kungu mauzimu. Kari masorake agana seguka koka. Kwa nini usimu kutuwa kuni mbeu. Iye nila kukona muroti. Kuni ife ndikufunda. Yo isenadi baleka tuwiri Mpimbo wa pente kwa site Unapa kutole la mu Mpimbo ya mbirira wa katolika Kwa hiyo unangobela Maonekedwe apesi Kwa mainu mbona moya ndikira Mwemeye akuso ngokela Uliwose kutole la mu Chilutela wezile Mbado wa chipente kwa site Inu mkumbesa, tobano, izo ziende la kukwela, molu njika kumene mbuyo, kutu mikiwapa jambi uja, kumene yana linaopa ziko la pansi pano. Kifukwa, ndi mkwadibwi, iwo, ndi amozi, tobano yana longeza, umasiko siriza, momwezi nwizi, zika nati, zizajidikire, ziko ife, tukuziwane izo, zikujidika, monga malongezo onse, mala jifolo, Luka woye la 17 sate. Oh, malemba ena sangari onje zirapo. Izozi na kalezoba na malile. Dibo, oh, inendiene la kutindi ime. Bata chedwa. Ea. Tabu ino inu, inu muawuze iwo. Mwone ngari iwo, anga koze kufika. Inu, mwafunse iwo, mwone ndieno. Inu mwere, mtandu uze ine. Kubano, mini tiyoka. Ine, ndukufuna nditenge iti moi pa kwa mbili. Ine, ine ndukufuna inu kuti mchone iti moi pa kwa mbili. Onan, Yesu, Zinigran, Onan, Infati, Amobe, if it was a number of no minute, Philip Calamo Subano, Onani, who did you better get all, whom the Pentecostal, in Sonegan and the Basin, that is you, then it's any. But Magarino Munazinigra would be 17, and out and Pingo, Waro Magatorita, whom the Royam Bahule. Yangara kutuwa kuti zon zona. Yangara kutuwa kuti yana ni maiwa hati were were. Mkazi wopanda makaliwe ndiki yani. Sopana yana hati mkazi uyu anali mpingo. Ule ndiki yani. Jinkazi yemwe aliwosa ona palumbiriro lake la chikwati. Wati were were ndiki yani. Kindido mweto awopanana. Sopana iye anali atabala. Kutana kwa ntundu wanji. Osta kikwa mau.
But to organization
kwa bungwe pano pali amethodisti abaptisti adi pentekosite kwa hiyo wote anatengera zizolowezi kama iwao nazari yense wa uve mu California akhoza kubala msungwana wauna mwali ndicho chifukwa utenda oyamba unadzapo koma pamene toonadi inapelekedwa kwa mbado wa Lutera wakuyeretsedwa iye sana khoze Uchitenga ito, kamene ubarizo wanzimoyela, unaholezedwa, unapelekedwa kwa amethodisti, iwo, sana kose kutenga iwo. Kwa somano kamene nthawi ya mbeu, yabala pentekoside, iye sanda kose kutenga iyo, iye wapanga bungwe. Koma iye wakaratonya mulira, tambeu maona.
Amen.
Now,
Sobano, Sobambuye Paisu. Mau kupeka kwa mau, amene ananenedwa. Onanini zopeka ba, mozi monga munti, mozi monga upenya chimanga chikumera. Inu simusoko kala ndikutandauzira kwina, kwasa mulungu pa izo, singo ipenyani iyo. Ndithu iyali pafupi pozungulira inu pomwe, ndawi zonsezo. Maona andizo, ndiyenera kuti ndine. Ine ndinamberera ukoka kwa kungono. Ndipo ine ndinamufunsa iye kutachite izo. Ife tiyenera kuti titseke. Kupano mbale, ndemanga imodzi iyokha, ndiye ine ndizipita. Penyani tsopano, mangusi, phesi ndi zina zotero, zilipokha zonyamulira za mawu. Izo zinali nalo gawo la mawu. Maona, mpaka iwo anafika mmusi, kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, kubwezeretsa kwa mphaso mwa. Ma achipende kwa site. Koma tsopano zinikiyani. Zimodzi modzi monga. Izo zinali Ishmaeli, Isaki, konani, zieno kwa Yesu. Konani, wina anali wapotozerwa, wina anali wapachiyambi. Tsopano pakubera mbewu iyo yeni. Maona. Tsopano mpingo wabwera kuchokera muchinthu chomwecho. Tobwerera kumene. Monga duwa kapena chilichonse. Iro, imaya mwira mkati. Ndikumapitirira. Izo sizikutandauza kuti achilutera tayika, achilutera, omwe anakukana kuyeretsedwa, akanatsakhala ali, omwe akufuna kuti agwirise kwa china chake, inu mukuona Israeli ankadyamana usiku uliwonse, onani, tsimikirani, koma tsopano pa nthawi yotsiriza, tayang'anani pa mankhusu awa pano, tsopano tsimikirani mutiriku, chinsinsi cha thunthu cha. Chamoyo, tasinikizikwira mkati mwa mankhusuwo. Ifetu kuziona izo malutera akubwerapo. Ifetu kuziona izo mungayaye zikutulukirapo. Ifetu kuziona izo mu mankhusu. Ifetu nabwera pano. Tsopano izo zili mu maonekedwe a mankhusu. Pafupifupi monga pa mbado wa Pentekosite. Koma tinsinsi tenikeni, tatisika mkatimo. Tsopano kumbukirani malingana ndi chivumbulutso chinsinsi tonse ta bukuli zikosinikizidwa ndi zisinikizo zisandi ziwiri zomwe wokonzanso analibe mwayi woti azibweretse apo magawo anayi akukonzanso magawo anayi a zamoyo zinayi zomwe zinapita kukakomana ndi mphamvu zinayi za mdziko toyamba chinapita chinali toyamba kupita chinali chiyani mkango kukakomana ndi mbado wachi Roma amene wanali mawu apachiyambi. Iye ndi mkango wa fuko la Yuda. Kristu mwini wake anapita kukakomana nawo mbado umenewo. Chinyama chotsatira kupita kukakomana nacho chinali chiyani? Chinyama chotsatira kupita uko kukakomana ndi wokwera pa kavalo winayo anali chiyani iyeyo? Onani wokwera kavalo woyamba anavala zoyera. Mwira ili pamutu wake kenako zina zotero koma uta wopanda midzi. Zimikirani kavalo wachiwiri yemwe anapita uko chamoyo chimene chinapita kukakomana ndi iye chinali ng'ombe. Ng'ombe ndi chinyama cha nsembe. Iwo anapita pa mtima kufera mu mbado wa ndima. Chinyama chachitatu chimene chinapita kukakomana ndi kavalo wotsatira kavalo wa imfa asanakwere imfa ndi gehena. Kavalo wotsatira amene anapita chamoyo chotsatira chimene chinapita kukakomana ndi wokwera pakavalo watsiku limenelo chinali chamoyo chokhala ndi nkhope ya munthu ndiyangati akuzidziwa izo mbado waluntha wokonzanso lutera wezile kaveni noksifine mude mwaona komano zindikirani nsiyani zinapita uko mu nthawi ya madzulo mphungu uneneli kubwerera kachiwiri. Mdzakhala kuwala cha mu nthawi ya mphungu. Njira ya kuulemerero inu ndikuti mudzayipeza. Oh, mpingo wa Mulungu wa moyo. Ine ndikukumba ine ndikanadzabwera kuno ndikudzangokhala pansi mmawa ndikukhala tsiku lonse. Dzayanjana ndinu pa zinthuzi. Mbetserani. Kodi inu mukuganiza kuti ine ndimakukondani inu? Ine ndimakukondani inu abale wanga. Ine ndikanafuna kuti ndipite kubungwe lililonse ndikukandi ndi kumakangokhulupirira ndi wina aliyense. Koma inu mukuona izo sizingakhoze basi. Palibe nkomwe chitseko Lose kulidwila kwa ine. Ine ndi kuzembela mufuko pakali pano chifukwa cha bungwe. Pakuti iwo sanga ulole utumiki umene Mulungu. Ine ndinawalembera iwo kalata moyanga. Ine ndinati, kwanza ka khumi ine ndayesera kubwera umo. Ndipo inu ndi ubatizo wanu wopengawo. Mmodzi wa iwo amakhulupirira iwo uyenera kuti ubatizidwe nthawi zitatu. Kamodzi kwa Atate ndi kamodzi kwa Mwana ndi Mzimu Woyera. Nkhope cha mtsogolo. Ena wanati ayi, iwo uyenera kuti ubatizidwe nthawi zitatu cha mbuyo. Kamodzi kwa Mwana, kamodzi kwa Atate ndi Mzimu Woyera. Ndipo iwo wonse akulakwitsa. Mwina anati, iye inu mumabatizidwira kwa imfa yake. Ndipo iye anagwera cha mtsogolo amene iye ankafa. Ife timabatizidwira ku imfa yake. Ndipo winayo anati, ndani anamuyika munthu m'manda tafufu mimba. Inu mumamuyika iye chagada. Chankhutu zoterozo, umalalekanisa wanthu, izo zikusonyeza kuti ndi msanje, ndizochokera kwa Satana, izo ndi za Mulungu. Mkati mwa mbali zonsezo, Mulungu sali konse ku mbali iliyonse, koma iye akuyitana kuchokera ku mbali zonsezo. Tulukani mchokera pakati pa iwo, ndipo mukhale inu opatulidwa, atero Mulungu. Ndipo ine ndidzakulandirani inu. Kwa ine mwini, Mulungu akudalitseni inu.